is firing. Run that game. Pilipili unaniwasha washata kama balizi la bahari wako mwili nisichomoki nishazama kiwiliwili. Minakwambia baby, body kama hiyo wataitoa wapi? Niye kusema simalizi ukuiga we labda kafunge na nati. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu. Muulizeni, aseme toto mweupe tena bila fita, unyama mwingi pozi za picha, na kwa bedi ya tatu vita. Naongea tu hivi mnajua navyo nichanganya. Nikiachika nitembwa niko pale, ebwana. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu. Muulizeni, aseme
when the baby soon and duck up.